Downloadani tikumvera nyimbo dzapamwamba pamalawiwanga.com.
Chikondi ndikafuna koma usachipesa enekundikana poti ninalo sauka koma sindina give mayangana be kwa chikondi poti yazandivete kukoma chikondi ndichokoma.
Zaba mwamba amalawiwanga.com.